zaramase yele urashaka kumunyaka yanziritsa mwicupa umutaka ndabivuga arakomeza aranchuka umuhungu ndashukika nakomeje mucenga cenga 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 rashona nakomeje mureba reba reba reba
niba yarando zaramase niba yarafasha rakaze umutima ugukunda ni wagurwa niba yarando zaramase
Janjana oro eh Ungana mwizu mama oro Baby 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 Chikati chibati jira uwa Unda kugurira kayo kura binure wawo Yanzirita mwichupa Wemutaka ndavifuka Arakomeza lanchuka Umuhungu ndashutika Nakomeje mchenga chenga 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 rashona Nakomeje mureba reba 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 ribura
Niba yarando zaramase Niba yarafasha rakaze Umutima ugukunda ni wagurwa Niba yarando zaramase